penji simore joy. Chagal dum jimi e jungo nyamo jodi do jappere o deftere windande der e bowal takande takande jeedidi tan jimi malaika chembolindo ina yeynira dande tekkunde ina wiya
holi kaatur e takkidi takande de fiil to deftere de
kono gila e asaman haa e dow leydi haa e les leydi hay goto waawaano wona filtude de wana ndarde der mayre gonmi e woyde no feewi sabu ala dañado kandudo wana e filtude deftere de wana e ndarde de tan goto e hohobe be wiimi
woto woyi mbarodi taktakri suudu yudandi iwdi daawudo o foli ngam takkide takkan e jeedidi de filta deftere de
jimi hakkunde jappere he e tagoje nay he e hakkunde hohobe he jawgel bangel no men no gel hirsede ni ina dari angel fudi galladi jeedidi e gite jeedidi ko kanje ngoni ruuhuji alla jeedidi nelateedi bang yo bang e aduna di gel yehi heboyde deftere nde e nyaamo jodido jappere o ngel hebi deftere nde tagoje nayde e hohobe nogase nayobe dicci e yeso maggel goto e mumen fof ina jogi hoddu e pehe kanne kewde ciuraayi annomi nowo torali senibe be be goni e yimde jimol kesol abe mbiya
ko an handi e hebde deftere nde takkita takkande de ngati a hirsonoma te a sotani alla yimbe kala suudu kala demgal kala dowlo e kala linyul ciottirdaabe ko jiyamma a wadi be dowlo e yettinobe sadak alla men o te mabe laamo aduna
bodo jeewatan ha nanmi e taro jappere de e tagoje de e hohobe be malaikaaji milyonaaji milyonaaji e ujunnaaji ujunnaaji inan biya e daade tekkudo
jawgel kisno gelde ina haji e hebbe faawde ngol hakkilantaaku sembe e tugal darje e jettoode
tan nanmi dendaangal tagoje dow asaman dow leydi e les leydi dow geej e ko woni e mumen fof ina wiya
jettoode e tugal darje e faawde ngoode ni haa abada jooɗiide dow jappeere o ee jawdenni
tagoje nayi ɗe gona e wiide
Amin.
Tan hohoɓe ɓe diccoo cujja.